Jokes aside, it's now time for some serious African music.
Oh, yeah.
You know who it is.
DJ Javi.
DJ Javi.
Conde boy.
Chuku chuku ni soso mole. Mina ninginia. Komarati ni popo.
On the beat.
Chiru chumu.
Oh, yeah.
Yeah, shit. Oi, goi, boy. Ponde boy. Turn it up.
Turn
it up. Mina kuzimia. Sizinguwe unisumbuwe. Tuna boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileweshe mkomboti mi mwenzako imeshankolea my baby boy
kenda
zako minta nyongonea mi mwenzako imeshankolea my baby boy kenda zako minta nyongonea.
Baby, unapenda kia giza giza kama ujanizowe.
Acha jua lizame.
Manara haya kuingiza, ujue inapotokea.
Acha lizame.
Unapenda kia giza giza kama ujanizowe.
Acha jua lizame.
Mama, unafanya tembo kutwa na dindisha mkonga. Wando kiboko ya walembo, wale wanaojipitisha vitonga.
Penye dhiki na shuruba, noli ni kumbata.
Piki piki upande uba,
popote lipo kanifuata.
Bado wananita mzugaji, sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Bana nipande tumwage mbolea, baby.
Ukitaka tena tutaendelea.
Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby.
Ukitaka tena tuta
endelea. Achalizame.
Baby, unapenda pia giza giza kama ujanizowe.
Achalizame.
Manara haya kuingiza, ujue inapotokea.
Achalizame.
Unapenda pia giza giza kama ujanizowe. Anytime you wanna see ya, my mind go colo colo. You choke kama na sinzia.
Easy.
I'm a kalamba ugo lo.
Easy.
Mtoto ameumbwa kwa udongo wa madina na maka. Akitaka na mafuta ya mugongo na ya mimi na nampanga. Mundo nyatu nyatu, kitanda kakipamba kama meza ya dina. Ulimi kama chatu chatu, atoshe kikulamba na meza mazima. Baby, no, 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 it's no one like you. No, 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 mie kwa kofia tu. Sexy, sexy Mona Lisa. Mona Lisa. Eti, eti watabisha. Basi waonyesha. Agolo, agolo. Ali kukuche tukeshe. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Zigisha mwendo kidogo. Agolo, agolo, agolo. Yani mbaka magyogo. Tomorrow, oh na na na.
Kifupi si banduki ni menata nata. Maneno si kumbuki mina ngata ngata. Ivi na nyo, na suk, na fuga rasta.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
DJ Javi.
DJ Javi.
Tuenda zapaka chongo no kwa njima. You know, you know, you know. There's no one like you. You know, you know.
Turn it off, turn it off.
Kila kwa kofia tu. Sexy, sexy Mona Lisa. Mona Lisa. Eti, eti watabisha. Basi waonesha. Agolo, ago, agolo. Ani kukuche tukeshe. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Zigisha mwendo kidogo. Agolo, ago, agolo. Yani
kama ni mapenzi baby nitakupea. Takudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel Air. And we live together, mtoto tukiwalea. And we grow old together, baby that's my prayer. Cause you make my heart go
You make my heart go.
Heshima yako kuna wakuiva. Sino chikiti chako mwingine akaka. Vile nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa, pa, pa. Sema otaka kuenda wapi weekend. Take my time, take my money, spend, spend. Haya sio mapenzi, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, hey. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metana. Yangwani na mchanga, kizani nona mwanga. Panga pangu wa panga, wako sina ujanja, wako sina ujanja.
You make my heart go.
Chachoka kuranda randa, kushika kupanda panda. Sitaki kudanda danda, kuficha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku ganda ganda. Siva taku pamba pamba, nikiwa na wina saba.
Kani moyo kama unapasuka.
Hear this, oh hear this, oh hear this, oh hear this. Turn it up, turn it up.
Sura ya pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungi ya vio. Sura ya pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungi ya vio. Sura ya pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho. Sura ya pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio. I make million, million. The more you hate, the more I make more billions, yeah. Witcher man, chili man. Niko Oman, nina kula zangu biriani. Wanaroga upate kidogo. Ukipata wanakuwa mbogo. Kumbe wanakula mbaki sogo. Na mwaka huu hatutaki shogo. Atu cheki na kima tusijevu na mabu. Ukikosa heshima ujue na kuzingu. Mke na mpa pesa we unaleta maua. Sao kijilengesha nikikamata na uwa.
Mama kamba wana niloa. Kozi pene katapaloa. Mama kamba wana niloa. Kozi pene katapaloa.
You know who it is.
Polo.
DJ Javi.
DJ Javi. Mako. Polo. Why mona abi on the daily?
Ace it, ace it, ace it.
I keep a distance. Oh, oh, I keep a distance.
Distance, distance.
I keep a distance.
Hey, started from the bottom, now we here. Tunazip make big money to I say. Aliyeko juu mfuate uko juu. Singoje na utapofika juu. Kaza kamba usilege.
Tanzania inatetema, oh, inatetema. Zambia inatetema, oh, inatetetetema. Kapa distance down, paka Wisconsin. Soba paka chicha, vista paka tweet.
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero. Tony Will, check it still. Me a bill a zero check, sasa naito hero. Read between the lines, hater, I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
Easy. You know who it is. DJ Javi.
DJ Javi. Ozi pene kata paloa. Mama kamba bananiloa. Ozi pene kata paloa. Mona abi on the daily, mako polo. Why mona abi on the daily? I keep a distance. I keep a distance. Oh, oh, I keep
Nimejaliwa moyo upendo kipenda napenda gavibaya. Ila skendo zimefanya sijaseto mandemu wananikumu vipaya. Mesha badili ata mieneno nadai nimefulia ile mbaya. Mwana sifanyi kiki tena na skendo sina mnazo kisa wewe mama. Wana nita playboy heartbreaker bada kitendo.
Naseba
oyania mwenye mingi hata kama na watania. Wana nita playboy heartbreaker bada kitendo.
Naseba
oyania mwenye mingi hata kama na watania. Baby mi so mtu wa mchezo mchezo.
Pushe na wafitini, fitini. Nimelewa chakari na penzi lako jamani. Sito kwenda mimbali, niko mwisho safari. Shingo yake kama twiga, nywele za kimanga. Nyuma rigirigi huyu mwana lawama. Akifunga kanga, nyuma alivosunda. Uta mwana nasi na lani kijiramba. Penzi letu barida.
Nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama wasama. Toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama wasama. Toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Toto mpe funguo za bina. Zima. Toto mpe funguo za China. Zima. Toto mpe funguo. Zima. Toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama wasama.
Kwa kwa mpiri, siko pesi. Na mpa mbiri mbiri, sina break, sina break. Na kadundisha mwiri, kitenes, kitenes.
Kame ni kiri kiri, imara kesi. Asa nioneshe ya richo kupa mama. Sugua. Sugu, sugu,
mama we.
Sugua, 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 sugu, sugu, sugu.
Ta, ta fina pini pini, ama kitato. Kupakwa chini chini, ama kwangoko. Golisa bini bini, ama kimako. Chenga mwilini, nini yoni boko.
Amake!
Udi, 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 udi. Katatoka kugudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oya, katoto yani dosalale.
Dosalale.
Nakapa fishi kambale.
Wakambale.
Kibidu, bidu.
Bidu.
Pindu, pindu. Yani nakachimbu, chimbua.
Ese,
nabandika, bandua. Oda tate, yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Sugua. 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 Sugu, sugu, sugu.
Mama we.
Sugua.
Ese, ese,
ese. We unaniweze, chumbani vingiri. Imekolea, narudi omu mapema to do. Mwapembeni wanini, misi na gauni. Niko sawa, tukibaki wawili. Na nipo ready, kwenda kwenu nyumbani. Tell me what you feeling, your heart. cause I'm ready, I got you mad. Staki poteza wakati, nkaja juta poteza bahati. Baby girl, takutekea, ukilala na kupepea. Msumari kikugongea, majirani wanaongea. Let them talk, kwe kwe kwe. Let them talk, kwe kwe kwe. Yeah, kwe kwe kwe. Nimesimama de, chutama de. Nipe kifo cha mende ni ngangane. Kingangare, kisafare. Nilishe kiapo siku sare. Weni mato yani fire yanu kusiki. Uko juu kilele ni hawa kufiki. Weni fire weni kida mungo matiki. Kifungu wa davitari nawe katiki. Tell me what you feeling your heart. Cause I'm ready, I got you my heart. Staki poteza wakati, nkaja juta poteza bahati. Baby girl, takutekea, ukilala na kupepea. Msumari kikugongea, majirani wanaongea. Let them talk, kwe kwe kwe.
Ooh, easy, kwe kwe kwe.
Let them talk, kwe kwe kwe.
Now hear this, oh hear this, oh hear this, oh hear this. You know who it is.
DJ Javi.
DJ Javi.
Namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, na kila sababu kujivunia. Yani kila kona umetimia, napenda mama kato kinukia. Ukinigusa ndo nazimia, yeah. Yani kama ndege hawanae, tuogele na tukae. Kwenye kiota tukakae, minawe. Uje ni kubebe washangae, kwenye uchungu wakazae. Tukicheza kuche kuche na hotae, minawe. Unagula pia, wala unafito. Chuchuza kunitoa majicho hata uvegunia. Bado uko simple unapendeza. Shepu sini, kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko. Kifungua koki, ya nini mafuriko. Meniweza, uma baby te amu. Te amu. Uma baby te amu.
Sabes bem que tu és a única metade de mim. Metade de mim. Mon amour. És destaque de todas as rosas que tem no jardim. No jardim. Essa forma você é louca. Me deixa com água na boca.
Jokes aside, it is now time for some
serious
African music. Baby, te amo. Te amo. Oh, my baby, te amo. Te amo.
You know who it is.
DJ Javi.
DJ Javi. Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Wengine weacho mozi na kupenda peke yako. Wengine weacho
kasema deka, deka. Na mimi najiachia. Kanipa shuruti la kumteka, teka. Silaha kanigawia. Mbezi kimara unipeleka, peleka paka mwisho wa shuki.
Of your love, I can't get enough.
When you fool me,
My soul and body, anything you want, I'll be your Dangote and Kaji. And I can be your violin, play to you all night long. I can be your Aladdin, give you all my wants. Sakamatia taka, a pendant taka, go down taka, a mogili o. Taka chin taka, a cheche taka, a pepi taka. Baby, take my heart.
Easy.
Take all my soul and body. Anything you want,
easy, easy, easy.
I'll be your Dangote and Kaji. And I can be your violin.
You know who it is.
DJ Javi.
DJ Javi.
Give you all my own. Saka matia taka, a pendant taka, go down taka, a mogili o. Taka chin taka, a cheche taka, a pepi taka. Okay, you make my heart go.
Pam, banana, pam, pam.
What you doing can be receiving. Now where's it kufu now si choki pana. Thanks God forgiven. Yetu sikuwa na umeme wala kepo. Mizi moja t-shirt na yeko. Iti leo na miliki lepo.
Lebo kundigeng lebo.
Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumbiwa. So ishi nao kwa tahagari. My sister squeezy shape wananunua. Pambano kwa tesalari. Kila usisa hau pesa maua. So kikosa hata usijali. Walo kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Tulo kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BD. Wilo kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Olo jiangumu nilizo pita. Mkanipa na jina mkasema ni itwe.
Hello, hello, baby.
Uniona na kuangalia na tayari ushajua kwa naitaka yo. Mini mgeni huku na hata niko toka pia sijaiona kama yo. Hini mpya na hicho kiuno chako. Unavo kizungusha roho yangu na irusha. Yee, yeah, na irusha. Oh, oh mama. Mwana kubamba na mfubi. Haya mambo ya naita yuzi. Haya maji marefu. Hawa ya wezi. Chole sina mtoto mjini. Kubamba na mfubi. Haya mambo ya naita yuzi. Haya maji marefu. Hawa ya wezi. Chole sina mtoto mjini.
Eti ukisonga na nitasonga. Mutakini kwa.
Easy.
touchy touchy, you know me. Sigira para pam pam pam, tequila, na dona ni chibu de.
Oh yeah.
Easy. You know who it is.
DJ Javi.
DJ Javi.
Kuna penda koni, kikupa mpaka moni. Niki pekenya pekenya, nisiwaini chelewe. Kikuchu mundo moni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya, na kufanya umewe.
Oh, you must see chocolate monster. So my contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. For your king put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like rhythm now.
Show me a kid to me.
Jokes aside, it's now time for some serious African music.
I swear your love give me fever. All the time you come, I done the shiver. Now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn back, man, to Cena. With your sexy body, Carolina. For your love, I confront like John Cena. Atakama ni kiongu vusina. Kupe kila kitu, mchana kwa siku. Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu, mchana kwa siku. Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
Ace it, ace it, ace it.
Jaja, yo put the jaja. Jaja,
you know who it is.
DJ Javi.
DJ Javi.
Jaja, you Nairobi mpaka Bagamoyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa. Tena nalimbo na pendo yule siwa kuficha. Picha kule kule, patapata tabu sana. Macho mbele mbele, ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu.
Hakuna marama
ukwetu. Kamoyo kangu kachoyo.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama ukwetu. Hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo wangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo wangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na,
nijipe.
Mimweza kuna weza kakupenda sikatai kweli. Don't shazama, usinipige kipapai. Miapo kwa kwa shawanga kwa ya usi ulahai. Kwa li
kuondosha kwa
mama.
Hayo mekuwa hachasiamini, si hakuna pingamizi kwetu, hakuna madrama uku kwetu, hatuna maneno uku kwetu, tunapendana kivyetu.
Akaka moyo kangu nijipe,
na na na
nijipe, ukinipenda sana nijipe.
Turn it up, turn it up.
Akaka moyo kangu nijipe, nijipe.
Watoto wa Kali kina Carolina, Halima walivojia chia. Leo tunapiga show, yani paka kokoriko, tiko pale mukiwika Kenya no. Na pila bado iko, iko. Leo tunapiga show, yani paka kokoriko, tiko pale mukiwika Kenya no. Na pila bado iko, iko. Nasijidai, upendo mina sambasa. Wakaka zina wadadas, wana furain. Koma zaku zina wabamba, hey, zinavochuna kwa speech. Oh,
achani wape burudani, burudani. Mina wapa burudani, burudani. Achani wape burudani, burudani. Mina wapa burudani, burudani. Achani wape burudani, burudani. Mina wapa burudani, burudani. Achani wape burudani, burudani. Mina wapa burudani, burudani.
To listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Ni soma imiondoko jijini homa juu yako. Wetu lini utakwenda, vipo vingi utapenda. Utotoni tuwahenga, matendo wala si kuchonga ngenga. Wetu lini utakwenda, vipo vingi utapenda. Utotoni tuwahenga, matendo wala si kuchonga ngenga.
Mama ni kitu kali ya sashi ya dangerous.
Girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Drive with the jet, take a flight to Bahama. Lots of me chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya. I wanna feel that taste.
Do you like it when I whine it? You wanna pull it right behind it? Feel the wave coming right in. Don't get too close. I'm a killer baby. You know, I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. Don't get too close. I can tell you all.
You know who it is.
See, you only wanna talk.
DJ Javi.
Ain't nobody went like me. But my love ain't free. In there. Hit it, hit it. Don't stop. Bring it, bring it. Body on lock. Feel it, feel it. Hips, tick tock. Get it, queen, that's me. I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me, I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, baby, show up in baby. Oh, baby.
Kama bahati sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usini chukulie poa, mama ditete you, baby. Mimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana nanichora, na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina, kule mafoto, kiaina. nikuvishe pete fine baby we wa moto wa moto. Bebe nataka, weninguni wa mapenzi sina shaka. Kaka, shime yusha pata, wefu matirio no haja ya talaka. Tunao, tunao, wacha wapige domo tunao. Si wapagi promo, hao, no hatari, achana nao. Na menipata, mekwisha, aina utata, ubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Aina majoto, aina, tutonge mafoto, aina. Kufishe pete final baby we wa moto wa moto.
Your baby boo. Naskianga mashore wana sumua. Ti wana taka kusukua. They wanna spit like a Lambo. Wine and wine like Rambo Kanambo. Hata nikiwa na kitami tehizani. Bore kami tatoke nyumbani.
Take it down like a kikolo. Bring it up like a kokolo. Go to the left, go to the right. Take it go to the front. Go to the front. Practically tako mega kung fu.
You can stay at home. TikTok with your baby boo.
Naskianga mashore wana sumua. Ti wana taka kusukua.
They wanna spit like a Lambo. Wine and wine like Rambo Kanambo. Hata nikiwa na kitami tehizani. Bore kutu zetoke nyumbani.
Take it down like a tikolo. Bring it up like a tokolo.
Move to the left, move to the right. Take it, move to the front, move to the back.
Critical, baby stay at home. Critical, corona.
Make your butt make we tick tock. Pick out your phone make we chit chat. Tiki tiki talk to talk to tick tick.
Banani ita king pose babalao.
Tiki toa manatoa babalao.
Pero kuna panyo nani bamba. Tani pa chance sa manende nakauda. Take it down like a kikolo. Bring it up like a tokolo.
Move to the left, move to the right. Move to the front, move to the back.
Critical, baby stay at home. Critical, coronavirus. Critical, this situation. Critical, it's a big kung fu.
You can stay at home. Let TikTok with your baby boo. Move your legs to the left.
Take it fire. Ngoma inakesha mpaka che.
Mpaka che.
Tunachekecha cheke che. Mwendo wa utembe tembe te.
Tembe te.
Wenye roho chafu hapo te. Baby, oh I love it. I love the way you do that to me. Let me whine it for you. Oh baby, oh I love it. I love the way you squeeze me. Let me ride it for you. Ah, oh, basi baby njo, 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 njo. Nikupe manjo. Njo, manjo, njo, oh baby njo, 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 nikupe manjo. Bas baby njo, 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 nikupe manjo, njo, njo. Ah baby njo, 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 nikupe manjo, njo. Wapenda ndogo ama bigi, bigi. Kitandani ama kwa kiti. Kwenye gari ama piki, piki. Wapenda ndogo ama bigi, bigi. Kitandani ama kwa kiti. Kwenye gari ama piki, piki.
Umejibeba na cheki hizo haga ndani ya dera kwezi mita minjo bazenga chorea vitu maina kujia vitu meja kuja ni kupe motaratara nataka tuende geja tuende kudaradara chini ya maji kama utaki muadhara nitakurarua kama simba ya Masai Mara ara ni kupate ni kuteke ni tupe lugha ni ucheke ni kulambe ni kumange ni kuchape ni kuchape ni kuchape ni kuchape ni kuchape
nichape nikuchape hadi unyambe. Excuse me. Iyo haga inaniita, inakata munite kula kama mchicha. Kenya moni takupo siku mzima, hadi ukiniona unenda kujificha.
Njonjonjo, nikupe manjonjonjo. A baby njonjonjo, nikupe manjonjo. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki. Wapenda ndogo ama bigi bigi, kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama piki piki.
So siri nimeshoboka, nataka nibaki nawe. Na hisi nimetamani, nikupe vya kukupaga wisha.
Nanisha kuna, unavyo ningemelea. I'm not your ordinary girl, chunga
Sambu isia, umezikoroga. Na macho haya nagapazia, Tanasha umeniroga, we dada.
Masauti, don't rush. You can look, baby, but you can't touch. Nasikupi, yani mpaka nikuelewe.
So kama nakunyemelea, moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, ukini nyima upendo. Nitachanganyikiwa, oh no 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 no. Mina kupenda kikweli,
Amira, show me your panty. Yeah, yeah. Why don't you come over tonight? Yeah, yeah. Watch out, lale kama jibi kichindi mekula miss your doggy. Ajwe na ichapa tonight. Yeah, yeah, yeah. Ipebenda wa siku semba yale ya jano nipatenda. You know me want that, you know me love it every day and night again. Amira, eh, eh, Coco. Amira, give me some free, eh. Amira, eh, eh, eh. Amira, give me some free.
Awasi na mjigi, jigi, jigi,
one more time.
Inyo nifanya last time,
one more time.
Oh baby, fanya tena,
one more time.
Oh yeah, yeah,
one more time.
Na
mjigi, jigi, jigi, jigi,
one more time.
Feel only fanya last time,
one more time.
Oh baby, nipate,
one more time. Limi kwenye shingo, miku mikingo.
Easy.
Baby, show me what your mama gave you.
DJ Javi. DJ Javi.
Love you too, baby, navi shindo, navi shindo.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Your tender touch, oh my gosh. Up again, they on the first time. You got the sweat, them can match. Oh yeah. Amida, eh, eh. Amida, give me something. Amida, oh, yo, yo. Amida, kill me. Basi, come, jiggy, jiggy, jiggy,
one more time.
You know, the final last time.
One more time.
Majanga, yeah.
wa mukami we ulivo fiti kama mina wajalanga mama sita we I got a one pack nite commando sipidi 4G whatsapp bila bando wapo sita retire umeni kamata unavo shine sio mchafu kama mabata I've never seen kama ulivo mtoto kiuno kama gororo shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha unanipandisha mori kama masai umefundishwa na nani we umetoka udigoni we bigo zako swaga zinachanganya nipeleke mpaka nichizi
chomeka 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 hiyo kwenye achanze chomeka 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 para mlima kichonge chomeka chomeka
kama mjusia mjusio mjusia
usikafiri
shake your tail for the
oh usikafiri
shake your tail for the
ekalia bamba mbiga kana planet nime simama kidete
fanya kona piga deki na manichome
jani jani kine
sema nakusa pakaro mina kusa pakaro yani moto fire kaniganda migando kaniganda migando
Ooh, yeah. I like it wet and creamy. I say my time got my baby. Come pick a sticky yiki yiki. Sasa nyumbani hapa kali.
Ooh, yeah. Girl, your body's on fire. Oh, na 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 na.
Ace it.
Oh, Lucia, Lucio, Lucia. Kia kama mjusia, Lucio, Lucia.
Kuwa kandanda we kagene Kama mboga mjegene Kwenye ngoma za siri we segene Na kama ndege tetele Elejewe unage chumaga chembele Unanifunga gakengele Kama kukuka unamchele Akili nani hama
Hama
Yoni kama mazinga o mwemwe Hizo mwemwe
oh, yeah, yeah.
Nani kone mbende Kweza kona teseka
Asabela Weka ndani Aya Asa weka 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 Asa weka 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 ndani Aya
001
Masa Gucci Kenyan boy Lava lava baby Oh baby ningate shingo Shingo Chima lafu lafu bite Lafu bite Wajua sipo single Single, wakinyona nawe wazira, wazira yeah. Ukitembea nyuma bingi bingi Tofuni kipini shanga bangili Nani pagami kiwili wili Tukiwa wawili 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 Miundo kihindi chori chori Napyojua kulisaga kachiri Nani pagami kiwili wili Tukiwa wawili wawili wawili
Maonyesho na vyo dondosha Kapota boki uno bambucha Wamera ukamini likesha Kukosa ehe
Dondosha Ese, ese, ese
Dondosha
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 Easy
Turn it off, turn it
Siolena inashika antena oh yeah ishina sauti mbolimba si banduki kwa ninayengoma dro oh yeah nakesha lindo lindo macho kwenye sha kuchakachua na oh yeah kali nogea koleza na kuni moto chochea
Kushoto kulia,
kushoto kulia, kushoto kulia, kapandisha wazimu wanalicheza mama.
Kunde boy for everybody, my music they shake your body, eh. Cause I do this for my people, I wanna hear you sing.
Kushoto kulia, kushoto.
You know who it is, DJ Javi, DJ Javi.
Kunde boy,
kushoto kulia, kushoto kulia.
Kunde boy for everybody, my music they shake your body, eh. Cause I do this for my people, I wanna hear you sing ta la la la. Kitando kina nigadi, mafasi nongeza idadi. Saluti to wanango wa keko, segele yo konga gwala gwala.
Wasoni penda kazi wanayo, nyesi pigi ngenga pesa ninayo. Tia chenga wanafuata nyayo, unapiga denda wanapiga nyayo.
Wekesha kwa wakanganganga, mweza kona jichanganganga, nazisanya faranganganga.
Kipakana
kumia huote rupsa nitanganganga, penaga vicheni vishanganganga, na uturi watanganganga. Hakikisha unanukia,
oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, washa tochi ya simu na tuone mwanga. Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kapatisha wazimu wanacheka.
Oya dance Limpopo, dance sukusi, do for me soko, make me confused. Bring your body close to me, something nice, something sweet. Monika mambo rote rote, kanipa nimege, ngoja kwanza. When you hear the sound,
bitchy, baby, and nobody knows that you are
dancing. Dance,
dance, dance, baby, you know something. Ni si chakwe, iwe kwangu, mi hatiki. Tuwe sote, kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio. The way that I know, the thing that you do, the way I love you, oh, baby, you know, kufanya ni kusam, waka mine kushushila, nisipenda kimatara,
nusu kapusi, umenipiga nusu kapusi, nusu kapusi, umenipiga nusu kapusi,
haribo, alamba, alamba, tamu tamu katoa maganda, makibanda, misamba, makalete kaponja kitani. Kanite Kenya, te Kenya,
aye, kanite Kenya,
ee, mina pe Kenya, pe Kenya,
aye, mina pe Kenya.
Kocho kuru kocho,
aye,
kugani kiruboto,
aye,
njoni kupi burunguto,
aye,
mekwa kuzungu kuku,
aye.
The Mix Killer. Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.